magaalada Baydhabo way barlaaqay goobada hibandhigga arwada ganacsiga Koonfur Galbeed Soomaaliya waynaha ku qayb galay mas'uuliyiin ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed bandhigga arwada anti dareertii way baahlaha ka bandhigay ganacsii shal duwan oo yoon badanaayeen haanayo hal abuureen gabdha iyo kuri oo wal khabarati guda magaalada Baydhabo dhammaan dadkii ku qayb galay bandhigga arwada ganacsiga Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo eed amaane dhammaan ganacsiyada ku qayb galay bandhigga quruxda badanaay ay hasuubiyeen Ismaaciil Cabdi agaasimaha South West Business Forum oo aan goorayntii goobta ku hadalaya way bawsan mahadnaqay wasaaradda ganacsiga iyo qof kasta oo ku qayb galay bandhigun
may ballahaa eedan mahadsantii tan kale bandhigun South West Business Forum may buwa bandhig ganacsi oo ujeedkeedu intii la horumariyay ganacsiga iyo dhaqaalaha deegaanka Koonfur Galbeed Soomaaliya may baan aasaasay dhalinyaro oo reer Koonfur Galbeed ah oo runahaanti falaa intii fikirsho iyo hamisho iyo deegaansho kamuujiya saasoo kale programka mayba eedan lead gareeyay oo dhalinyarada caawiyay fursadna aan siiyay intii geedka bandhigu iyo qabada wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Koonfur Galbeed oo wasiirtan ku horeeyay
wasiirada wasaaradda arrimaha gudaha Koonfur Galbeed iyo wasiir ku xigeenka wasaaradda gargaarka yaha dhawaay bandhigga carwada ganacsiga ee Koonfur Galbeed
bulshada ku hormar karto marka mid taa way hadii dhamaan dadkii deegaanada ka dhalay ee wadansho ka dhiridan ama maal galadan mid taa way inii oo dadka yar yar oo xataa baaga muddo hadda lagu awado xataa inii oo meel rais shaqeeyo meel badan oo kuma daaliyan hela koran marka eeda dhiri galiye meel rais bandhig ganacsigan oo la bandhig ku hay ganacsi ana sidayba shakhsiyan oo background-ka ee dowladda la fiiriyay of aid may buu ganacsiga jira ha khaasatan hata ana qof reer bay dhawaa magaaladeena ka dhalay ilaa tii rooga may la rais wala ana ku shaqay la qilla ma aan amal elay ku shaqay may la rais ma taa la wani dad badan ku shaqaya may xusuusna qamis ijmaano ku leejin bikada ciyaal ardayn aha qamis ijmaana kontrolka calaamar leh raawnti ana seed oo kun u dooraha gala ukuntii dooradaad mardamaad soo gasheen dib aan gala marka meel rais ganacsiga may waa eeda dhiirigeliyay.